exclusive from copalegends.com.
Now for London weather, Guatalala, you say where you are. Guatalala, na ponga ni vima levia. Guatalala, mandunda tu ma. Guatalala, London weather.
You are my sweater, chaku vimbana, bomba. Now do baby you my juve, baby we let the fun get Titanic, baby.
Kalandanya news promotion.
Puchi saunga fue, na papata saunga fie.
Ne bonjonta no murio, ne fuaya fie, huevo wise kuno.
Ninja shakuno amba wisi kishikwe de pono tulo. Konjenshe ni haripwe misebo java mumuru. Pero kwatarala.
Ula prova ita baby. Ngatuli babiri. Teki mbepeja na chibiri patari. Teki nkumbwa na mambi uko. Dimi bapepa fefinsuko. Mwema baby ni nachoro. Agife na ufano tulo.
Na fuaka London weather.
Guatalala ni uze wea yuwa. Guatalala
na ponga ni vima levia.
Guatalala
Mandunda tu ma.
Guatalala
London weather.
You are my sweater, chaku vimbana, bomba. Maudu baby you my juve, baby we let the friends of Titanic. Baby you my sweater, maduve, maibu langketi. Maudu kufimbana na kumutu. Kalandan weather, kalandji fire. I'm sorry baby, achiva ko emergency mwandi. Mwana fyo mwibiru ne mfase mpepo ya chinchi tapati. Mupepi pepi no kulirane. Mayona nwala kan kulirane. Ndwale shiku pa window ni wono na tapu afya waturi ya we. Wakita window we.
Mopau.
Na faka London weather.
Guatalala ni use wea yuwa. Guatalala
na ponga ni vima levia.
Guatalala
Mandunda tu ma.
Guatalala
London weather.
You are my sweater, chaku vimbana, bomba. Na udu baby you my juve, baby we let the friends of Titanic. Baby you my sweater, my juve, my bulanketi. Ma udu kufimbana.
Silver Mix exclusive from CopaLegends.com.